Quasi shirin non ne Quanna qua budu sataka dabusa takati fu iwewe fana when you hai wonde Quanna for the Lord. wasaidie chukua utukufu wako wasaidie
umesaidie shii.